akasabeka sente onkagire.
Abakulembeze b'ebukoto mu munisipaali ye Nakawa balaze obutali bumativu olw'ezimu ku pulogulaamu za gavumenti ezireetebwa okukulaakulanya bannayuganda kyokka ne zitatuuka wansi ku muntu asembayo. Abakulembeze b'ebukoto basinzidde mu nsisinkano yaabwe ebukoto ne basiima gavumenti olw'enteekateeka ez'enjawulo zeetaddewo okuggya bannayuganda mu bwavu omuli PDM emyoga n'endala. Bano mubaka bwabwe basomeddwa kansala w'omuluka gw'ebukoto Kalanzi Lawrence bagamba nti wadde nga pulogulaamu nnyingi ezireeteddwa okulaakulanya abantu nti kyokka ekyennaku ezimu ku zo ziwagamira mu kkubo abantu ne bataganyulwa mu nteekateeka ezo.
Okusoomoozebwa okunene kwe tukyalina kwe kwa pulogulaamu za gavumenti ezirina okukeno wansi mu bantu naddala abakyala n'abavubuka obutabatuukako. Kakati ng'enkola ya PDM bw'ogitunuulira wano mu njogera abakulu baagamba nti ejiridde muntu oyo asookerwako naye ekyamazima abantu baffe bangi batutuukako ne batukubira omulanga naddala abavubuka. Pasenteji y'abavubuka n'abakyala abatannatuukibwako nkola eyo eri ku bitundu ebiri waggulu wa 8 ku buli 10. So n'olwekyo ekyo kitusoomooza okulaba nti gavumenti waggulu efumba naye eno wansi ate abantu beefumbira si bye babeneficiary. Kati ffe ng'abakulembeze ekyo kitusoomooza.
Bano banokoddeyo pulogulaamu ya PDM gye bagamba nti enzirukanya yaayo eteekwa okukyusibwamu abantu okusobola okugiganyulwamu.
Ekyamazima ekiremesezza enkola ya PDM okutuuka ku muntu eyagidizayiningirwa oba eyagireeterwa y'enkola y'obukulembeze bwa PDM. Singa PDM eno yakwasibwa abakulembeze abalondebwa abakubwako akalulu ne bamonitalingibwa oba ne balondoolwa abakulembeze abali tekiniko gamba nga owoomuluka yandibadde ekola naye baagikolera obukiiko obuliko babizinesi people tebalina sikiru yonna mu bukulembeze ate yetasuubira na nkya nti anaabeera n'accountability nti omulonzi anaamugamba talina interest ya kwesimbawo. So nga ate ffe abakulembeze abalonde ekyo oba oyagala okkiraba nga kikola bulungi enkyo.